Leli iBhayibheli liqoshwe ngemvume yenhlangano yeBhayibheli yaseNingizimu ne-Afrika.
Exodus 34:1. UJehova wathi kuMose, "Zibasele izibhebhe ezimbili zamatshe njengezokuqala. Ngilobe ezibhebheni amazwi asezibhebheni zokuqala owazaphulayo." Verse 2. "Mawube usulungele kusasa ukhuphukele entabeni yaseSinayi ekuseni, ume khona phambi kwami esiqongweni sentaba." Verse 3. "Akulukhuphuka muntu nawe, ungabonakali muntu entabeni yonke, futhi ungaklabi izimvu nazinkomo ngaphambi kwaleyo ntaba." Verse 4. "Wayesebaza zibhebhe ezimbili zamatshe njengezokuqala. UMose wavuka ekuseni kakhulu wakhuphukela entabeni yaseSinayi, njengalokho uJehova emnyalile, waphatha ngesandla sakhe zibhebhe ezimbili zamatshe." Verse 5. "UJehova wehla ngefu wema naye lapho, wamemezela igama likaJehova." Verse 6. "UJehova wadlula phambi kwakhe wamemeza wathi, 'NguJehova, nguJehova, nguNkulunkulu ogcwele isihe, onomusa, ophuza ukuthukuthela, novame ubumnene neqiniso.'" Verse 7. "Ogcinela abayizinkulungwane omusa, othethela ububi neziphambeko nezono, ongayukuyekela onecala, ehambela ububi bawoyise kubantwana, nakubantwana babantwana, kwabesizukulwane sesithathu nesesine." Verse 8. "UMose washeshwa khothamela emhlabathini, wakhuleka." Verse 9. "Wathi, 'Nkosi, uma ngifumene umusa emehlweni akho, iNkosi mayihambe iphakathi kwethu, ngokuba bangabantu abantamo elikhuni, usithethelele ububi bethu nokona kwethu, usithabathe sibe yifa lakho.'" Verse 10. "Wayesethi, 'Bheka, ngiyenza isivumelwano phambi kwabantu bonke bakho. Ngiyakuzenza izimangaliso ezingazange zenziwe emhlabeni wonke nakusiphi isizwe. Bonke abantu okhona phakathi kwabo bakubona umsebenzi kaJehova, ngokuba kuyesabeka lokhu engikwenza kuwe." Verse 11. "Qaphela lokhu engikuyala ngakho namuhla. Bheka, ngigxosha phambi kwakho ama-Amori, namaKhanani, namaHeti, namaPherizi, namaHivi, namaJebusi." Verse 12. "Xwaya ukuba ungasenzi isivumelwano abakhilezweni oya kulo, funa babe lugibe kuwe." Verse 13. "Kepha niyakuwadiliza amalithala abo, niziphahlaze izinsika zabo, nibagawule o-Ashera babo." Verse 14. "Ngokuba awukukhonza omunye unkulunkulu, lokhu Jehova igama lakhe lingumhawu, ungunkulunkulu onomhawu." Verse 15. "Funa wenze isivumelwano abakhile ezweni, baye baphinge na unkulunkulu babo, bahlabele unkulunkulu babo, omunye akumeme udle umhlatshelo wakhe." Verse 16. "Uthathela amadodana akho namadodakazi akho, amadodakazi abo, aye aphinge na unkulunkulu babo, enze ukuba amadodana akho aye aphinge na unkulunkulu babo." Verse 17. "Hayi ukuzenzela unkulunkulu ababunjiweyo." Verse 18. "Umkhosi wesinkwa esingenamvubelo wokugcina uyakudla isinkwa esingenamvubelo ezinsuku ezisikhombisa, njengalokhu ngakuyala ngesikhathi esinqunyiweyo senyaka Abibi, ngokuba ngenyaka Abibi waphuma eGibhithe." Verse 19. "Konke okuvula isizalo kungokwami, na wonke amaduna ezinkomo zakho, amazibulo ezinkomo nawezimvu." Verse 20. "Kepha izibulo lembongolo wolihlenga ngewundlu, uma ungalihlengi ulaphule intamo, amazibulo onke amadodana akho wahlenga, kungabonakali muntu phambi kwami engaphethe lutho." Verse 21. "Wosebenza izinsuku ezisithupha uphumule ngosuku lwesikhombisa, uyakuphumula ngesikhathi sokulima nangokuvuna." Verse 22. "Uyagcina umkhosi wamasonto owolibo likakolweni ovuniweyo, nomkhosi wokuvuna ngasekupheleni konyaka." Verse 23. "Kathathi ngonyaka besilisa bakho bonke bakubonakala phambi kwenkosi uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli." Verse 24. "Ngoba ngiyakugxosha izizwe phambi kwakho, ngandise emkhawulo yakho, akukuba khona muntu olifisa izwe lakho nxa ukhuphuka uya ukubonakala phambi kaJehova uNkulunkulu wakho kathathu ngonyaka." Verse 25. "Hayi ukunikela ngegazi lomhlatshelo omkhosi wePhasika kuze kuse." Verse 26. izandulelo zolibo lezo lakho wozisa endlini kaJehova uNkulunkulu wakho, hayi ukupheka izinyane lembuzi obisini kanina. Verse 27, uJehova wathi kuMose, zilobela amazwi ngokuba, ngokwalawa amazwi ngenzile isivumelwano nawe nabakwa-Israyeli. Verse 28, wayelapho noJehova izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane, kadlanga lutho kaphuzanga amanzi, waloba esibhebheni amazwi isivumelwane imiyalelo eyishumi. Verse 29, kwathi uMose esehla entabeni yaseSinayi, izibhebhe zombili zobufakazi zisesandleni sikaMose. Esehla entabeni uMose wayengazi ukuthi isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula ngenxa yokukhuluma kwakhe naye. Verse 30, bathi u-Aaron nabo bonke abantwana baka-Israyeli bebona uMose bheka isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula besaba kusondela kuye. Verse 31, uMose wayesebabiza u-Aaron zonke izinduna zenhlangano babuyela-ke kuye, uMose wayesekhuluma kubo. Verse 32, ngasemuva bonke abantwana baka-Israyeli basondela wabayala ngakho konke uJehova ukukhulume kuye etabeni yaseSinayi. Verse 33, uMose seqedile ukukhuluma nabo wafaka ivele ebusweni bakhe. Verse 34, kepha uMose eseza kungena phambi kaJehova ukukhuluma naye walikhumula ivele waze waphuma wakhuluma kubantwana baka-Israyeli lokho akuyalelweyo. Verse 35, abantwana ba-Israyeli babubona ubuso bukaMose ukuthi isikhumba sobuso bukaMose sasikhazimula, uMose wayesebuye walifaka ivele ebusweni bakhe waze wangena ukuyokhuluma naye.